Ebyongo bitadde ku mabbali nga bayizi abasinia ey'omukaaga batuula ebigezo ebyakamaliriza omwaka ogwedde balindirira okufuna lisati zaabwe. Waliwo obubaka obulungi obuzze gye bali naddala abo abataasobole kukola bulungi mu bigezo ebyo. Atwala ebyenjigiriza mu disitulikiti ya Busia ye Wanyama Anthony. Asobadde okwogerako eri bannamawulire ku nsonga zino n'asaba abaana abatuula ebigezo ebya sini ey'omukaaga ebyakamaliriza omwaka ogwedde 2025 abo abagenda okuba nti bagudde obutaggwamu ssuubi wabula nti bagenda kweyunga ku yunivasite. Ono ategeezezza nti waliwo omukisa ku yunivasite ya Busia kweyunga ku yunivasite. Ono ategeezezza nti waliwo omukisa ku yunivasite ya Busia yunivasite esangibwa mu ggombolola ya Busia. Ng'eno omuyizi agudde siniya ey'omukaaga ajja kuba asoma certificate ya mwaka gumu. Wamala